MB's generation music.
Exclusive.
Oh, Sidezo, I got you.
Oh,
Steve Hall, Lily Pamtunda.
Nenze nacho chikondi chawe usininga nami. But even kuvame unanichitina niva chabe chabe. Nenze nacho chikondi chawe usininga nami. But even kuvame unanichitina niva chabe chabe. Kuline ni game over, kuline ni game over. Nikuza ni game over, nikuza ni game over. Kuline ni game over, kuline ni game over. Nikuza ni game over, nikuza ni game over. Kwa first wenze muntu wa besti, kinapangana for better for worse. Unaniuza kunisia tete, unakamba sindiwe wa fake. Nina bwela na kukonda na mtima onze. It's a special love. Pa social media kuposting a kansi nzo tayanta. From nowhere unabwela wachinja makosu wenzo yanka na phone wenzo zima. But kuli inaisi over now. Nizi wakutiwe unapeza kuwina. So ni kankala ni mazifu zancha ni chinalengesa. Kutiwe kunde wina no siya ine ni useko baby. Nenze nacho chikondi chaweho sininga nami. But even kuvame unanichitina niva chabe chabe. Nenze nacho chikondi chaweho sininga nami. But even kuvame unanichitina niva chabe chabe. Kuline ni game over, kuline ni game over. Nikuza ni game over, nikuza ni game over. Kuline ni game over, kuline ni game over. Nikuza ni game over, nikuza ni game over.
Uzafela mu verse 1, not na mu verse 2. Ii ni game over, uzamuziwa Yesu. Nenzo kukonda maningi mami, manje unakonda mane na tumajane. Ine nakuza nza kupasa miku na hane. But future yanga wenzo iyo nafane. Manje vintu vapinda moka monga siso. Nienza maji 5 na maji 4. Iyo nani uza sinza kapeza ponchito. Paka wapiamu manje tibwezane awe gigo. I'm living my best life as a doni. Na mahomi papondi liva saloni. New madam pa city alipa phone. Breakfast saved bread na poloni. Osa nivuta vinasila kudala. Apa nilinghale na iwe chenghala.
Nenze nacho chikondi chaweho sininga nami. But even kuvame unanichitina niva chabe chabe. Nenze nacho chikondi chaweho sininga nami. But even kuvame unanichitina niva chabe chabe. Kuline ni game over, kuline ni game over. Nikuza ni game over, nikuza ni game over. Kuline ni game over, kuline ni game over. Nikuza ni game over, nikuza ni game over. Kuline ni game over,
kuline ni game over.
Nikuza ni game over,
nikuza ni game over.
Yeah.
Kuline ni game over, nikuza ni game over. So ni kankala ni mazifu sancha ni chinalengesa. Kuti woko nde winano siya inde ni useko baby. Dava ine ni kankala ni mazifu sancha ni chinalengesa. Kuti woko nde winano siya inde ni useko baby. Nenze nacho chikondi chaweho sininga nami. But even kuvame unanichitina niva chabe chabe. Nenze nacho chikondi chaweho sininga nami. But even kuvame unanichitina niva chabe chabe. Kuline ni game over, kuline ni game over. Nikuza ni game over, nikuza ni game over. Kuline ni game over, kuline ni game over. Nikuza ni game over, nikuza ni game over.
DJ Bongo wants some more.